Tabits music.
Liacha kupushwa na claim ini dealer. Shai flash deal jana ejo mini sina. Heart ni clean lakini ameharibu jina. Nianze na visa mamba by black bima. Ila daiko na shukli na chiza new gear. Leo kuna lafa taumia. Na slow down do nipite na umkia. Na pacha di feelings na chiza na isia. Money drugs na mabichi sivonje familia. Busy ya mamili na nifix taumia. Sezi chiza tifla waneza niaminia. Wana diet sare crime scam italipia. Flow kawabas die kwa still. Ni movie fiti ni play card swell. Kijifanya chwaki na bust your head. Kichwa makifuwa na unakuwa past tense. Woy njabe balawama. Kani long milk no hala. Unadhani sija risk kani raisi wefanya. Choose kuwa broke au kama. Sina for real kilalisho na parara. Report you saw tavu na kenyo lipanda. Yo sifa zote kwa usana. Na die kila season kwe sama. Yo wezi ni kazi ya si mtachukwa by force. Top strikers unajua tu lazima ni score. Sezi kusara di ubaki na kio. Shai beba galawama na doi con hole. Feeling ya kuwest rambi ku count loss. Dona penda haso so lazima nkari on. Mana transaction nothing more. Kila siku ni kupati tela bitch tuko on. Na una diet sarembo kama boys wa reform. Kila yuta kona dream ya ku on. Mana transaction nothing more. It's all about money, nataki ya kubon. Kila day kona shukli na chiza new gear. Na slow down do nipite na umkia. Sezi chiza tifla waneza niaminia. Wana diet sare crime, scam italipia. Woy njabe balawama. Kani long milk no hala. Unadhani sija risk kani raisi wefanya. Choose kuwa broke au kama. Sina for real kilalisho na parara. Report you saw tavu na kenyo lipanda. Yo, sifa zote kwa usana. Nadai kila season kwe sama. Yo, koki ring phone. Bila besi ko kwa line kiwalo. Naitaji mabrama ndo ni feel fine. Anything juu ya gwala neza kubribe. Wizi ko kwa dibla meshindwa kuni style. Fully buki ring phone. Bila besi ko kwa line kiwalo. Naitaji mabrama ndo ni feel fine. Anything juu ya gwala neza kubribe. Wizi ko kwa dibla meshindwa kuni style. Woy ntabe balawama. Kani long milk no hala. Unadhani sija risk kani raisi wefanya. Choose kuwa broke au kama. Sina for real kilalisho na parara. Report you saw tavu na kenyo lipanda. Yo, sifa zote kwa usana. Nadai kila season kwe sama.